genku sanze kankulo pero mutimo mulwa uliwenku sembelela nebwala ah ah nebwala na yochi manyi tino twe sana inze nawe twe sana ensonyi za suka ebyo kwogera byagana choke no samuliza buli bwompita konze nenenyola teria kusinga kwe kwe mola buli choli nanze nkyegomba ambitandike ntyam kuba mpulira mutima ntyam ano obulumi bunuma nfa emmere ndya nnuma siraba nfa mutima mpulira nkwagala lwakuba ensonyi ekigambo kankifulumya akamwa kimalewo ensonyi mutima mpulira nkwagala lwakuba ensonyi ekigambo kankifulumya akamwa kimalewo ensonyi gweweka gwendowooza eno gyendikati gwe kyokya yekironze ensula nkuloota gwandeetedde okukooka kati baako kyoŋŋamba eno omutima kyegwesunga naawe fuluma ennyumba oyo kwogerera ku ddinisa oli mulungi tomanyi bimuli bimulisa n'atalabika ng'omulungi ow'empisa onansonyiwa wembakereye owa wembakereye ambitandike ntya kuba mpulira mutima ntya ano obulumi bunuma nfa emmere ndya nnuma siraba nfa mutima mpulira nkwagala lwakuba ensonyi ekigambo kankifulumya akamwa kimalewo ensonyi mutima mpulira nkwagala lwakuba ensonyi ekigambo kankifulumya akamwa kimalewo ensonyi ensonyi zasuka ebyo kwogera byagana kyokka eno nsammuliza buli bwompita konze nenenyola teria kusinga gwe kwemoola buli kyolina nze nkyegomba ambitandike ntya kuba mpulira mutima ntya ano obulumi bunuma nfa emmere ndya nnuma siraba nfa mutima mpulira nkwagala lwakuba ensonyi ekigambo kankifulumya akamwa kimalewo ensonyi mutima mpulira nkwagala lwakuba ensonyi ekigambo kankifulumya akamwa kimalewo ensonyi.